Zichemani ndi wamunawe uno moyo gwenina teguchano nyayo mulala gwenange banteredde. Chichanja kube walabo ababadde bafubiriro kukunne misa munkwera bireba kwendize abebigambo tobawulira tebamanyi eje tulagani neje tuva tusanye tugumeyo mutego mu mukwano bungi nnyo omwomwoyo nesiganga wenkwesiga ino nyenkugamba mazima nkulayirira nkoma wakululwa wakwatambuza. Se volusi, un uomo qua non buttandi compi, ma ne busa.